Black. Black.
Majani.
Amka.
Majani.
Amka. Rafiti. Amka.
Confidential.
Huh? What them ni atingwa? You the road boy for them.
Cliche.
Ubaya Iba ukama tuwe Lege ya upaka tuwe Ipali ni ya wote Mishe mishe danda popote. Alright.
Mishe
Zinakwenda na kula kijiti na watoto na nipenda hibiti bila majani wala usinge ipenda Black City nimepinda.
Hello, hello, Benny. Tunakaribia kufika, vipi, wate meshafika? Club, wate sio?
Club, wana, wate wako shazi Benny mankadoga na mtoto wa shangazi Wadwanzi, na wazee wa vitanzi Oh na na na, oh na 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 Tunatumia mapesa, pesa, pesa Tumia pesa kucheza na kutesa Yo, yo, the Caribbean boy. Your money. All right, then. Yeah.
Cliche.
Misha, left to light, Misha, okay, Misha.